Chakuruko, mimeshe tango kwa machangu Vinabu na viruka kini kwako Pains meturiza mzuko Jodo kinye kiusa mbuliku waku binuko Bean, propose kwa ni kwangu ni vucha Na kumbuko menilusha Beri pako kuta, siyo sili Nili patu na moto Hine ndaka mama sema kitu bado nato
Sexy mama, I'm a fall in love Kumchezo ghetto Amboya menzi miyo mina misha ya tani Demu kawe na diva Kimona na mvuto Kwa kwa tukio na masero maska Baya haters Come on and skill Bas whatever you want Baya haters Come on and skill Bas whatever you want
Kino chimbamba na figure nane namba ya na peto mina twanga gacha Na weka nanga na kwenda na weso mbamba na fika mpaka kiwanja ni mtundu kwenye kitanda Na baki na moja kanga ni zaidi Bito kitanga na penda unavoki nyunga mambo flani unanikonga wapambi Bado na chonga nasi Bado tunasonga mapenzi mamivu makali zaidi ya kuchoma na mwimba tatizo muda na shida
Six mom, I'm falling in love Kumchezo ghetto Mbaya menzi miyo nina misha ya tayo Demu kama ina diva Kimona na mvuto Kwa kama tukio na masero Mbaya haters Come on and skill Bas whatever you want Mbaya haters Come on and skill Bas whatever you want Mbaya haters Come on and skill Sexy mama, I'm a fall in love Con chiesa ghetto Mbaya menzi miyo mina maisha ya tani Demu kawe na diva Kimona na mvuto Kwako na tukio na masero maskani Mbaya haters Come on and skill Bas whatever you want Mbaya haters Come on and skill Bas whatever you want I'm a fall in love Con chiesa ghetto Mbaya menzi miyo mina maisha ya tani Demu kawe na diva Kimona na mvuto Kwako na tukio na masero Mbaya haters Come on and skill Bas whatever you want Mbaya haters Come on and skill